yande joyno wittude emin ta capanɗe tati nani habaruji men ni e fulfulde ɗimin Oumou Oumar janganta on. Nder ko e kibaruji men ni ko arta himɓe sappo ɓe ñaw ɗoye lowu dande ménagit noone nangui nder wuuro Bande leydi Sander. Noon ni on keeɓan fama ka loktorojo mawɗo mo loktoro den fantinim gouverneur mo tawani waɗi jahangal mum toon Tintabaraden gam ƴewude noyi fi himɓe ɗilluɓe gari ɗon en Tintabaraden wontiri. Anden yewtere men pindol ni min kalatana dow pottal gaɗangal nogay e jeɗɗi yago nogay e jeetati lewru février ɗo nder galluñumay dow ko ƴewata mbiyen ni lawol laamu ugina ɗiɗi e sappo e joyyi e noe capanɗe tati e jeego tokkoɓe noon pirtol haalaji kibaruji men. Lokotororeni wuuro Bande ni nder région mo Sender ñaw ménagite nangui ñaw ɓoye lowu dande no ɓuura himɓe sappo ko na walla ka nangui noon ni illa jeɗɗire wittine. Docteur Ali Ousmane Yahaya lokotorojo mo lokotorore den noon ni o fantini jaadimi Maki Ouseni no fi on laatori
kam abunde chahi won
ñaw ɓoye lowu dande illa geƴƴire wittine de endan min keɓi himɓe tato nangi ɓingu nder geƴƴire dedu min keɓi himɓe jeetato nangiɓe ñawgu endan de ɗum hawdiriɓe kamɓe sappo e go'o nangiɓe ñaw no daaɓo himɓe sanne. Deni neɗɗo wi'i alama maggu no hani waɗa law yaha loktorore ko watta ɗum ƴewtino ɗum dara deni kangu noon ɗum waɗana neɗɗo safare fadde muɗum raɓude himɓe naadu fadde maggu waɗude semme sanne. Nder himɓe nangiɓe endan ɗum heɓi goto mayuɗo joni no waɗa himɓe jeetato gomɓe no pukki loktorore no gaɗane safare mais itti du diyam ɓannu min lildi gan ɗum ƴewtino ɗume woni no wadda ñawgu enda e himɓe sanne amma fa warde joni min keɓa dalila majjum
suwa yewde bamo samusa kama ko bani nunamu cuwa ko wonno inni
suudu ni to na wallaji ƴewtinti noon ni faame gam jihol yeeso himɓe noon ni fuɗɗi sigila golle dow ƴewtinaki dow ñawuji ɗi raɓata noon ni ɗi ñawuji no woni tan no ɓeyda warugo himɓe nder afrique noon ni duuɓi ɗiɗi e sappo e jonani ko waɗata himɓe capanɗe tati e jeɗɗo dow herme kam maayi nani faama ka Aissa Diarra lokotorojo mawɗo gonduɗo andal dow fi cellal himɓe o fantini jaadimi Samira Rouafi faama.
C'est un programme de recherche
ɗum sigila waɗude taykaki dow ñawuji ɗi himɓe daaɓodirta sigila o joƴƴinoyta dar Ghana Niger e Burkina Faso no hani du ɗum sembinɗina waɗande himɓe ekkintinoje fudu misali waɗanɓe taykakiji loktoroɓe kan en du gaɗane ekkintinoje annude noɓe ñawtira himɓe ɗi waɗino duuɓi e duuɓi ko dow iri ñawuji daaɓoji himɓe semme taykakiji ɗi enda ɓuura waɗede hannen ko hulcini ko adi hakkilloji himɓe kaw woni matore ñawuji ɗi daaɓata ɗi endan ɓuri nangude leydi Niger dow himɓe hemre mayɓe laso e gooɓe endan fuu iri ñawuji ɗi daaɓata ɗi kan en laati sababu mayde maɓɓe dow ko gonnatiji leyɗi ɗe endan ardini dow mum men kaɗata
écarté des objectifs gouvernementaux.
Ko ɓatti lewru ni ni nder région mo tawani no woni no jaɓɓito ɓiɓɓe leydi Mali peroɓe noon ni ko ɓurata kamɓe 1300 nder wuuro Tintabaraden ɓe gardi e bisaji ɗuɗɗi noon ni fi o no wodi jote no gouverneur on wi'iri noon ni Issa Moussa amma o wi laabi lobbi no gonno koɗe gardinugo himɓe peroɓe noon ni hawtade e ɓi'en ni ɓiɓɓe wuroɓe nani famaka Issa Moussa gouverneur tawa o fantini jaadimin Abdoulaye Aoussouk.
Peroɓe dogguɓe wari nanne ne kamin gomin jaɓɓitoɓe tilay saabu doggudurɗe yonki muɗum kay no hani jaɓɓite hakika ɗum latnimin saɗono saabu warɓe ɓe garrana e jawdi mumen jawdi ne yiɗi ko ñante ne yiɗi ndiyam kamɓe ɓe koye maɓɓe jiɗi ko ñante ɓe jiɗi ndiyam jawdi maɓɓe ndi wari tawti jawdi wonnoon ɗondi ayi ɗum latuki saɗonoma sanne tiltini min jaɓɓitoɓe noon eɓe ɗuuɗi sanne ko wonno warɗo joni min kisi ko ɓuuri 1300 warɓe ɗo endan wonduɓe jawdi mumen woodi ɓe gonta ɓe garno enna hunde ummina hakkilloji himɓe fuu saɗonoma goɗɗo no woodi mo himɓe gonno kuli dow mum kam woni kamɓe kaɓe doguiɗo yonkiji mabɓe gari ɓen anda sal bonandaɓe sorka keɓe wari to ɗum saabi himɓe wuurodu fo hakkilloy mum ummeke dow majjum sanne dey miɗen kemɓe ɗen mbiɗo miɗen daaraɓe miɗen bindaɓe mildani ɗo yaade yesseɗo kala fo himɓe faamo an ko ɗum laati hen
gaɗa ni burtino keptol cuɓaki ko horako leydi ko waɗa leydi Nigeria ni jeɗɗire wittine to Bola Ahmed Tinubu kanko woni horejo leydi Nigeria himɓe wuuro Bosoni wondugo e leydi Niger kelol noon ni kiloji tati e wuuro Malam Fatari noon ni leydi Nigeria iɓe gatta dane yaago e horejo keso woni juɗɗina laabi dena ko nani fama kaɓe pantini jaadimin Abdoulaye Maina.
sabon shu
ardido leedi Nigeria keso o enda emen gadana mo do'a o joodo jan e sew meden gidi o sembin dina deena ku garafi deena ku gu enda rewbe e suka famarbe dum burmi emude har ko darta duuma ku du meden gidi keri leedi mabbaadi enda gi onte gada majjundu ceede neere baylaade de enda meden gidi du hebana men musula majjum ga himbe no tawa der torra sanne
cikin woni hali na matsi
fatan da nake ga Alhaji
ko elammi e Alhaji Bola Tinubu o woni arande fu o sembin dina hartola binde na gudon gam kanjum woni hunde ko tawa der kulle urde sulu dem yaade e beydagol keede kujje nawtortode dum mabbitanamen du fahanden keri leede kerrude amin dum gam sembin din de lumako hakkunde amin e makki
poptare sonani jama
wadi balde ni ko horebe wudo difani kadi yilade motoje nonni ko eti adeyde ta nonni der bawde Allah ni e joda kalen gadaadi nonni fi oni an ko te watta horebe meri ni ummitake do hala kabe joddin nonni don wadi ni be kokki jo e motoje de lawol be yilo der difa amma labin don ko joddina ko watta ni be doggina lori bi en ni motoje di der wudo difa nani fama ka madame barmu asma o kanta mer difa o fantini jadi min gudi abdurrahman
men kaldi e gouverneur difa ko watta dum acca awjo tobe adede ta kada golle mudbe dum jojjinani be dulabi kewdi men kaldi e gouverneur on endan ko watta awjo tobe adede ta fu deni be bibbe leydi Niger non dum acca be gada golle mabbe amma debbe do tanike labi di dum jojjinani be lato awjo todo adede ta fu taweno bi leydi Niger no tawra talki bi leeda ku no tawra du carte identite no tawra du talkuru di meki tawe du duubi mudu yottike sappo e jeetati na yaade du tawe du e mo tawra talkuru awtiaki ardido banger de endan no annito ojjuwi lato adede ta on en funo tawra talki mudum tawe du himbe tannombe ko jootan naadu de neddo soodi ko nyaame du adano dum kanjun ni woni laabi dibe jojjinana
sharran da aka shehida
gomt leddi Niger ni to portal gal ministry be gaddi noga e tati lewru fevrier ni be gaddi bayle dow dow bi en ni fi hijjore joddi nangol lawol bi en ni ko tapande tati e go lewru me non ni hitande e sappo e tati non ni sigila non ko joddina ko komiti hawjinde fi hijjore umra joddin no delabe kesi joddina di non ni azansuji jaroji himbe hijjore non ni komiti hawjinde fi hijjore e umra ko ho non ni wadan tokki tagol non do golleji mabbe gan hawjade golloji mabbe non ni kase ni har ko e watta joint azansuji dido be wadan ewtinaki do mabbe non ni har ko e watta filla hakkiloji mabbe e jonde mabbe hakkune himbe dum doni ilabi kesi joddinaade ni gam waddugo moddindo nonni lobbol non ko yadata e labi di horebe leedi saudiya joddindo fi hijjore har ko jewata ni bi en ni mawne faryande sappo subana police be tesawa be paddi neddo bardo biddo debbo suka lokol gondo no wada jangirde lycée nonni rukkaya barado ko boyay dun nonni taykaki no hen gam famugo ko o warana e dalilaji mun nonni mahammadu amadu sumana horejo sari'a to sarusi police be tesawa nani ko hokki jadimi ilia mumuni
L'affaire faisant écho dans
Hala gonka no wade do enden tesawo chaka himbe wadan ni handen balle didi na nay hala do fi barol neddo ko wadade rubere de enden tuma do ittude yonkiki enden ni noddama wadanama jamde do enden to sarusi amin ko enden himbe hubere den dudal en du nangani police be enden gadi golle mu en gan hitoyde neddo o enden fudu misali jeydabe suka debbo barado o enden mawne har yande sappu subaka demin kebi nangude mu fa de handen du min keba tabbintinde ko jarowo kulle bonde ciottinoje hakkilu anda ka du fu ko sabi o itti yonki suka debbo o enda tay ka kiji din enda nino e hor mun ju
jusqu'à présent les investigations continuent
wuro bande ni kenga e handen altine nonni be gon ibe gada hano batu ko dogginol dogga dada ko dogginol pucci nonni wuroji kewdi kan waddi pucci mu en dundo kan woni har ko waddi pucci mu en nonni dundo kan woni arande ko dum wada der wuro gon nani pantinol gol Musa Haru Jibbo horejo dogginol pucci dinno o fantini jaadi min maaki Usaini
wannan suku wace wanda muka tsara
doginol pucci himbe biro amin mu bande kan en gadi sigila majju arana majjun duni ko miden gada doginol pucci gol endan ko hana hauti dade e fedde hawjine fi doginol pucci nyaloma mu o pucci di endan gadi e juude kawjibe gadol fijo go endan ko watta duni fa hande pucci di endan to jarne bode bonde doginol majji du wadama do metriji ujunere e kemenay barjari di endan do inde mer bande wat arana o endan heban ujune sappo ida bo ande ujune jeegom tata bo ande ujune nay barjari mawni dida diri wattani di andan do inde alaji sanusi mayana ardi do fi do ginol pucci di bande barjari di andan watta arana o ande heba ujunaji laso didi ida bo ande laso tata bo ande ujunaji sappo pucci di andan ni dudama region maradi tawa e do andan zender himbe do gidi gadol fijo go andan wadi min cigilibe
chuasa jidadi
waldere ani bomobe fijo ni finatawa biyanu non ni de agades ni yehi ton en ende non leddi Niger to kan noti do inde leddi Niger to batu fijo lawol chapande tati dirbere ko wada to en leddi ende non ni ko leddi duniya dun doni har ko ce wata ko inditira suraj kum melano ni ko wada tati yago sappo jere lawru fevrier ton en leddi ende ngam fam hebo nani famaka tambari sidi dodo horejo bi en ni an waldere biyanu o fantini jadi min ani sekarim.
Ce trophée représente les barrières no ko mangu hedani région Agadez kam e leydi Niger nimbe hewbe andi inde leydi Niger dun holli du ko fijo biyanu gono fina tawano muhana yebede leydi chapande joy e jeegom kam e ngey fottoide e go fijo kadlati de Africa no gayo ngeyi kam be leydi Asia e de Australia leydi ende hore mu yadi e fina tawa mudu minen kebi barjari arande dim ko hokki min sembe der majjun kan woni harto nyogol don yaade bomi e jimi dim fay harto defile don neddo fufa man ko biyanu bibbe leydi ende no jidi do sanek leydi Niger boyi no yaha amma ko biyanu dum de woni arande mu
biyanu c'est la première participation.
Yewtere pindol ni har ko ƴewata joddino lawol laamu non ni gollamba ujunaaji ɗiɗi e sappo e joyi e capanɗe tati e jeego o non dow fi golleji hiringereji non ni mbiyanni kerol golleji joɗɗinaɗi non ni dow fi himɓe dillo wamɓe leyɗe ko hanade laabi lobbi ɗum waɗini battu waɗa ɗo nder galluñame noga e jeɗɗi yaago noga e jettiti lowru février non ni ɗo nder galluñame ngam fama heɓo nani fama ka maître Ibrahim Mohamed Mokhtar o fantini jaadi min tarnan Fuday Ahmed.
Wannan doka ta saba
lawol lamu leydi gol endan dautanaki ko labi chaka leede e leede bi labi di leydi Niger deki jungu chakam e leede hirnange Afrika misali lawol lamu leydi joddinangol hitane dubu ujunere e keme jeenay e chapande jeddi e jeenay der lawol lamu leydi gol endan ni no winda wi'a i leydi hirnange Afrika fu no wawi natude leydi di hidi fu deni jomun no tawra talki limtadi der lawol lamu leydi gol endan dalila majjundu waddi leydi Niger wawa wiude bi leydi hirnange Afrika fu wawa tokkirde Niger yauta banidu dum lati ton enda Agadez no ganeddo o eldan ni andaka tabbat de yauta non yahude leydo tuba kobe na hana ba hana non du kaden fodde no labi lamu leydi chaka leede e leede duniyaru bi iri bi adamu fu no wodi lawol dilloode leydi mu yahato hidi Niger du hana leydi tuba kobe non denne Niger wawa hadude himbe tokkirde do endan yauta halibi na leede tuba kobe himbe tokkan jawta non hana be gari jodaade
don zuwa sukai su zauna ba
law lam leedi gol dume wi a der maggol
ita wannan doka ce wadda
leedi Niger ni joddini law lam leedi gol endan gan hadude adol himbe yawtina paddade ummotobe leede mu en no jaha leede tuba kobe wadi joddinana fudu misali tokkirde Agadez do endan yawta dalila odu wadde miden bi'a law lam leedi gol endan do tanaki labi joddinaadi chaka leede leede hirnange Afrika de enden fudu joddinangul itane dubi ujunere e keme jeenay e chapande jeddi e jeenay
kasab dari tara da 79
John Eloreji Adambe himbe no jawtina debbe kebaama ebe jare to sogeji duruy dandi golle hinyere biddam bondaku himbe be bibbe bombe be ada na law lam leedi wi be jare ton
aa babu do kada tace aka
wala law lam leedi fu bi ungul be nandine bibbe bombe tabbat mi wawa wi ude mi do andi huune fu do lawi lam leydi ni niger do enda amma fodde no labi lamu chaka leede e leede duniyaru biirta neddo ado himbe no yawtina ga hebude ko nyama nyamna baademu wi atake no biddo bondo biddam bonda ku neddo fu no andi manamu
kan wannan al'amarin da kai magana kai
to madalla kirtin to jam hirti assalamu alaikum.